ngathi mayintombo uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila wentombo sweetheart mayintombo uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila I just hope awuli malo thandweni wedalo yariska wedalo yariska I just hope awuli malo thandweni wedalo yariska wedalo yariska
amandla nawo othando nobekezela ufuna sithandane sifane no Bonnie and Clyde ngoba zonke lezo nhlungu ozizwa ngaphakathi zilethe kimi zonke mina ngizokhamfatha I just hope usenalo uthando usenayo impatho angifuna ukulimala othandweni angifuna ukulimala othandweni angifuna ukulimala othandweni We're darling, ya risca. We're darling, ya risca. Ooh,
we're ndombo.
Yeah,
sweetheart, my ndombo.
Yeah,
uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila. We're ndombo, sweetheart, my ndombo. Uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila. I just hope. Awuli malo thandweni wedalo yariska wedalo yariska I just hope awuli malo thandweni wedalo yariska wedalo yariska
ukembula ngenhliziyo in pursuit of happiness How me no tandang nalo I can love you from a distance yeah. Ufuno gong drive her crazy Ungena license Uskata no pastel Duzo bapi on repairs Uyabona, uyabona Lama red flags oazi bayo Nano guba inti nayo Uzo vuno akchalayo Uyabona, uyabona La my red flags oazi bayo Nano guba inti nayo Uzovuno wakchalayo
We ndombo Sweetheart my ndombo Uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila We ndombo Sweetheart my ndombo Uyithanda kanjani inhliziyo esafuna ukuhila I just hope awuli malo thandweni wedalo yariska wedalo yariska I just hope awuli